studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare go lewru octobre jena yamda jabiri maslimaji dum woni sappo didi der maison de la presse bamako kanyeli malifu e mangal mudun na se krabon competitive defa hande gouvernement kesso o juddinaka leleedi meden di politindi wi di madraaji di an gonde wadde le on do wotto fu gubbe tinnide kaldale kawrangal leleedi meden di konditiira kaaja gede de fu ngatte hen wattu jono jamar dan wonti e nayirede bangal angireji tawangaaji leleedi meden di dum birgiji be konditi wi dum buri nafasa ewi du dum buri ko nayiri bangal cellal nyamde kuddede en jaran fano ko nodde te bafula be leela mo kay kambe yimbe le wombe ton gadobe birki sembe celde suka wombe ton be kolliti nokkule jati dobe kani wadde birki sembe celde on ko be kiddiraki le o do nokkule seeda gonde ton de furdu boni secrétaire on sembe kabaruji dum jogino do betande de hollitindi wi Umar Waygalo kanyo jodi do microji di do kanko nodde te no mum jiro wonto boggi jambe to fahanden imma daraji dan gondi e waddino gouvernement kesso hani joddinirede leedi meden di fedde nodder CNSP kanye fa yotto yo kanko premier ministre e lamido lamu hakkunde jofu be gondi jewtade gede de fo wattu jono yalla hon lamu hani joddinirede le nokkole on do wattu fu gube cinnide kaldale kawrongal kolliti wiide ana kaaja gouvernement o jamarnde fu wattu le hen koyde muude fa kebben famtade kedden Mamadou Samassé ko Ali Cissé
no yimbe lebe wondi domde fa hande joingol gouvernement do leedi malini horebe leendi ka ana wondi wadde jide kune mu e yimbe fa heewi fa be keba juinde gouvernement o fedde no dirtene coordination des mouvements de lazawad sema ka wi ana landini kanyo nadde le gouvernement o ga dum e tawede mudum fu o mo wondi domde famu fa ha bangal toudi ministere ngaydi warta fo halfini ataye ak mohammed goto fedde sema
gonga jati hejabe lamu keso o juttike minen yimbe le sema be bangal tutundra haklaji do juingol gouvernement keso o hewti mi bammi anya gulidde gwal CNSP ngalam hakutajo o ni mila wede dun do nahani hucinede hore
fedde plateforme ne ka holiti kanyum wide wala fu ko wadda e mudum faha bangal juinde gouvernement do leindi no holitiri wide faad ag al mahmoud goto e fedde ne de wi mako fedde plateforme ne ka ana landini faabaade goleji fu gondi to mbawdi wallude lamu hakune ro hedde lawul
bangal juingol gouvernement o fe goto yottaki min ni mila wide nahani kambe hejabe lamu hebe be mujana hore pultinkobe fuf ele odo gouvernement keso hando juinede o yalla hejabe pelle kewde tawe hen
gouvernement lamu hakkunero ministre mu hana jabbaade noga e joyi hono no holli sidi wiide charti tagal jiide gadde do lamu hakkunero yalla fedde M5 RFP kawete le gouvernement ona lewi goto e hore mabbe mangal pade hembe teddinay ko be kawrino do mudun ko woni hokkurebe ko woni subaade hakkune ma neddo kando latade premier ministre lamu hakkunero
se grab di do kabaruji fodo mba hebdi do do beme amé ande to dum won to mino de réseaux sociaux page Facebook kanye compte Twitter studio tamani an buri lewru nyaloma neno ko mali jukkoje de sediya wonde wadde fewde e mudum tawede wiide kanko dum won president kando lamad lamu hakkunde je premier ministre jokko mudum fu bel do mama waktu jono fedde sediya wonde kay holli tiwi de fa hande nimira no wodi ton kambe won ko be pamay dono dido golleji o worri yoga kumini be kabaru kebe wonbe le dimede ndi kay kollitiwi de mali jaba ko sediya o wi ko tan so wana dum so boyi mali wotata dido dero jukkoje fa kebe famtade kebe mumini sende bu Ali Cissé
e wi o andan do kabaru kebe Mamadou Soumaré ana tiidi e juude leydi do mayo geeti wala huncande hore tiidalaji sediyaw o mo mila wiide kambar mun leydi di ana wawi hebude tiidala bangal yobude jondi gollobe o holiti wiide dum wodana dun kebe leydi ndi
si vous prenez la carte de la
CDAO so, carte CDAO atama leede tati won le hen di mayo geeti wala e mudu leydi Mali Burkina Faso kanye Niger leede kiddi de gonde CDAO de fu ana jogi kiruji to mayo geeti jukkoje CDAO da leede tati tan wawi tampinde sabi so CDAO bami jukkoje fewde leydi Cote d'Ivoire fay hunne to bonnantabe so min gaday ko CDAO narda tamin ko ana jabati dande mi sanni sabi ko min jogi ko wawa daranade min fa boye so hiddiri ke nine wonto ana yotto min bawata yobude fonctionnaire en leydi kasse
doit être bloqué
torra juko je sediaw yottoto yimbe le gollano be ko e mundun yo dum woni hakkilo Aminata Diallo o mo gollana hore makko le leydi Mali o holiti wiide kambar uddugol keri leede waddugol marchandise ngaji anati
le plus gros problème
titala modo arande o woni marchandise ngaji ame kay kaaki ame gollirdi dum ko nadde gondi kiroji leydi nana heba wattu joni dum ona uyta no nawiri kebal dum sabu so golle wade wala to so dum ne latige wajibe juude ame yuppitidde gollobe ame yugabe wana hunde ko yaafi sabi kambe dube horebe galleji wana hunde ko yaafani durobe jaltinobe tabaji mu yaade leydi attibe mali
duke ande kebe hewbe anandarda e kejabe lamu be darta law dabare yalla kambe e sidiawo ana pamra yalla fedde de ana imina jukoje mun yimbe le fedde sidiawo hewbe koliti wide be jogi sikke ko wonani kabaru darande e golleji jokkido horejo lamu o
wattu jono wiama yoga e malin kobe kanon gondi e naytiraade dum won angreji tawadi leedi meden di birgeji kanya ko nande mudum sa hawdjeewi dube kolitiri dum buri nafa sa bami fa batti dum kudde le hen burta hebu nafa non be kolitiri sabi de do kudde ana boya ko nayri bangal cialal dum citete dum wiite dum samtuno kanya fa jogoda hawa luji ma tawe ngesa ma dan hedde mudidna nokku don demata fa kedon famtar kedden momodou samasiku
e wi ndemobe yoga be angre tawangal na famdi kebal de do kambe angre ande kesede be di dina ko wawa ko batte tono jawdo e kanye kewal bibe jallode dum ko holti Fuseni Traore horejo chambre agriculture sikasu
d'abord les produits
tunnel di himbe la wattata gese mu wattu demal ko hebete e mudum chagal demangal ana oya san dum woni ko serti e angare dibe ngattata hendi nokku futo jabbimi yimbe gollirobe dido tunnel a tawan ko be kewata chagal demal mabengal ko ana wawi resede fa boy
wi donc en kabaru dema bibe jallode angare tawangal tray mudun santido wodi bangal mujuki kanya dun margul majje tawede bonali dina angre ngaji ande kesse kanye purdi ngaji mbaroji kukui ngara fi tor bangal cellal batte kuteji angre ngaji kedidi don kulti madame Rukia Kulubali dunke kabarun dema
in culture
so gonga o di bawa fonde demal fu ngadirangal tunnele na mutiri dabaji ko hebete mudu ana wawi resere fa boye dun won ko seti e angre o wattu fu so men nyama kulleji demetedi angre produit mikin nan dal todi handi ana wawi lata sababu waddande mi nyaw waji di simu andaka
la maladie
kanon ndemobe leedi malibe na hani hinade angreji tawangal batte cellal kabar mudun e watangol hakkilo dun alhali gesede e kanye hawaluji di
wattu jonne ndiaram fa nokku no dirteedo bafula beeli lamu kayibe kolliti wiide wattu jonne be jogi ton tiid Allahji ko nayri bangal do suka mabbe kani wadde mbirki sembe caldi li majjun ko be jogi no ton ko furdube kolliti wiide boni nyaloma hando be biya be kaaja hebudde do nokkule yalla suka mabbe ne kebno ndiara ton yeso lamu ko be wakande kaldande kolliti wiide ana andini o do golle jaati ka kanye ngala bawde nyaloma hando waju sinar dañe pabi be do en fa kebben famtade kedden Mamadou Samassé ko Ali Cissé
latir de ballon wala nokku pilado dun wala Faisal do basket wote mudun madun nokku wontangol hore gede godde yewtere sembe caldi sukabe cercle buffalo bebe na meta sanne batte waydi dedo kulede
les jeunes de mine ngala terrain to mpia basket saku terrain to ballon fiete ngala terrain to ballon fiete Faisal yimbe yogabe an yidi warde fiide do ballon be mbawa sabi terrain to ballon fiete wala
photo de terrain
waydi nokkuji hantidi na wembi dun kambe ardibe kabaru yewtere sembe caldi kedena Kalilu Kamara kanko ne horejo kabaru ballon to bafrabetun
on a pas de terrain les
terrains ngala terrain to ballon fiete terrain ngadi mi no to to di fu terrain ngagi juude ecole di ngana terrain ngai piltinaadi du Faisal yawtere figol ballon ana wala wala ko min kebata ni club ngai gondi do di Faisal be kebi bettaade yaade le championnat na coupe du Mali match ngai di be kani fiida di wawa wadede bafrabedo sami wala fu terrain mo min jogi to match ngai di wawi fiye
pas de terrain o mulugi
ardibe commune o holiti Doula feedi do telaaji di ka be holiti wiide commune o jaati wala bawde mahude dido nokuji di kedena Adama Banjugu Sisoko kanko ne maire commune Mahina
min dokki sukab chokol bebe nokutu be bayi fiide ballon ngalandin gol terrain o woni tikala modon sabi so anjiddo famu intina nokku o kina tawre da million cfa hebugol adadu jawdi ni na won tikala o fu handi wala fu commune gondo to mawdo kanyum tan landin de nokku to yimbe wayi wadde yewtere figol ballon
ka di takadi mo ma dum ko bani sjotamani Musa Besidibe Gilamahina
wattu joni en jaara non kabaru coronavirus be kolitiwde yimbe le jewtabe kenyen le leedi meden du yimbe le sappo jaddo nyaw o yaay muudo en yimbe le sappo kanyen goni chamtanabe wala fu keddido le hen an holitiwde hebe nyaw o le leedi meden du yefa yimbe le uinaay tetom e temedro e sappo en jattom on yimbe le samtanabe dun yefa uinaay didom e temed nayo chapande jom e taton yimbe le heddibe le hembe yimbe le temedro e chapantato e go fa keben kabaruji meden no coronavirus wori kedden mumin sendebu
Le jonte sakite holitama wide andaddu urabu gol nyaw coronavirus beedike e fuddore lewrundu dum fottatano yimbe joyon nyaloma fu ka joni idum hakkune yimbe jeenayo warde e sappo e joyo yimbe hewbe ana jogi sugulamun kadduke ande nyaw o kay holiti wide fanda mun yo kamba rafita bugol dabareji chenan beediyen kabaru ya warta yimbe gollobe le nukule do kangi asite kanyi kabaru majere gadda di bamako yo dum woni ko professeur akori ak iknan ke ya do habugol nyaw covid 19 le leedi mali holiti wide hettinemon
yimbe be jopiti deti mbiya tipitiri kudul tagal be gatata gafankeji di kasse ko no dirte maski be fuube jaaru nyaw o timmi debel mudun wakkati fu yimbe le be bayititte dum lati sababu le ko sakiti ko nyaw o an wonde hebude sembe wakkati ja tan yimbe le be ko do nyaw yaa e mudan hiibi jaati ka ko yimbe kibli hen galu be do yimbe le fuso be ngari a tawon nokku goto be kaggete hay dum ne be baa raboyde yimbe le wobbe kasen wiide batu o dum lati sababu so yimbe le ndaba be heewi wiyadum latak sababu sanne de boto wadata de furum den len ko noddete CICB min en gonno ton wakkande datti bamete de du yimbe le amena bamane o do nokku min en gonde jewtante dum ka majire ju goddi kasen ngadiroji ni tandi ba hutande dum fur hore
gollirde humani do kabaru jande katito hoki cu i janginirde golanobe ko e mun kanyi ilam ko buri mastangaji ujunaji chapande jetti e joyi fandamun yo habude nyaw covid 19 dum wadike e gollidal prefecture kati hetinen joni lamdi keddotobe men jokka hen jababu professeur yakuba tuluba duke ande geeti nyawuji
ko dum fofu baa hebde neddo hultaado na jogi nyaw o tawene dum wona gonga hultaabe jogi nyaw o tawe wala ma dum hultaabe ngala nyaw o tawe na jogi gonga haale kabaru be do yimbe le wala fiimde ya funde ka andon do tagul di jam yo gonga faa tawri chobani jena jittili temdere anati di su hultaama neddo na jogi nyaw o wasa tawrede ma dum joomun wala nyaw o tawre nyaw denno furati mun na famde san
yo do timata hejo akti covid hande patin jegiton do baawi hettinaade dun na satu fu do bembe men na Facebook na dun do viamo e nyoude 37321 jokka hen 3 kany 4
studio tamani
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiram nyenjelo onen ley region ngaji meden to fuddiran nokko no dirtedo kajolo ley lamu mudum yama sukabe wombe le nokko no dirtedo banan so kany en memindiri ton idum ley lamu nokko no dirtedo furu le cercle kajolo holitamer bedo sukabe kany en memindiri le odo nokko tiagal ko damari yale nokko mabbe o ko sukabe dedo wombe ton do hon fani kany en jindedo damari do latik sababu so yimbe la ko yat nayom kany ngono no barum fa nawni mabbe ganta ma kajolo yobbe dum nabama dum on do bamoko do wattu joni o kay wiama jam e deder warti hakkul mabbe tagal ko imma daraji wada to ko en gardan faado segudobe kollitide ko buri dewaadi dum woni non biete dabaaji tan be bi wattu joni dum be bindi do be ko buri dabaaji temedere kany en ngati ton le hitane 2019 de dido kabaruji hokkama wakkati de gonno yembinde habude e nyaw dewaadi le leedi meden di de majjum be hitane dum woni 2020 le temedere fu dum be dirikiton nay wattu joni be gonde hokkude ton pese yalla dewaadi kany fa yotto yo dum musuji gonji ton so tama ngati fu fati toke tawe e mudu yana kasel sekra bolitindi do ka kadde dido kabaruji min joti on sanne hedade hejju jame kabaruji di fon tawandi li beme ande to non noddi o do numero mere numero via momo andu do 37321 fandi fe eno ko so bami fa sappo yambe sokki tan hejju jame komi noddi do programme education ko dum wara jabbade do dum woni classeji 3e mane kanya 4e mane be ngarta kanyo e ngarta jangine do radioji di be suka dan bay battade ton fa dana ko kibi do hen famo fande fandi fe eno ko nandiro no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam.
See you tomorrow.